www.antontomoefe.com.
Sir Odillo.
Yeah. Press to me. Sana yambe kuzipopa, yetzanika yenonse, ole mandi wotodwa. Lelo ntabwela ndikudzodza, ndikugawa machilitso kwa ma sick rappers. Ine ndimwana wankosa, ndinazisi yambuzi zizili mbila na ugoti. Pamaso panga ndizofuta kukala inkosi, sunga kale mfumo Yesu asana kupase krosi. Zauka twili wanga ndi madzi, wasimunga ndiye munyimbo ngati simu ya scripture. Ndili ndi Yesu ndikoza kumazifila, muzipe mpela mukafuna kundipanga feature. I can never be a loser. Chonde wosa zadabwa kwa mbili ndika za chuka. Fanani ndili mwala ndi zingo paka duka. Mukuchedwa ndipo kosene ndi zingo paka duka. My feet is always on the ground. You can never change my fate, cause I know who I am. Moyo wanga ndi wadzadza ndi my blessings. God chose me and nobody can curse me. Natsala pangono kuboleza. Ambuye anati sine mfana wole pela. Ndipo anandidalitsa ndizo ndiyeneleza. I'm a man full of grace. Eya muzindi mveitsa. See the crown on my head, I'm the prince. My father's on the throne, he's the king of kings. Wandiwoza kuti ndisayi wale chomwe ndili. Mumpepo zochuluka ndikusunga bezi windi. Ndizosa teka kundiponzeleza kulikose kome ndinga pite ndima kundeledwa. Identity yanga ili mwaye mwana ndilenga. Ananti pasa mpamfu nzelu ndikutekela. I know the world is waiting for my greatness. I got the future, that's why I keep on trusting the process. Every move counts, I'm always making some progress. God said I'm the voice of hope to the hopeless. Mulungu walina necholinga. Wandipa taku tekela kubwele taku sinta. Mafuto ndi wachuluka kumasindi kukiva. Pangono pangono ndika fika kumenti kupita. Ambuya mandikwila nkono. Ntawi zonso kandipesa kutsogolo. Sindi mayenda ndeka ndi mayenda ndizi somo. And I know I will make it out of ghetto with this God flow. Confidence yanga simatama. Kunena za umuntu ndili nao osayamba. Omwe yanka ndiwonela pansi ya japana. Natse guka maswa manti yanga nila mwampa. Kuwasia adana kudanta ula. Liga kala pimpelo ndima kankila kwa kuya. Zato golo lano muko za kumandi funsa. I'm a rapper who is a prophet. I can see the future. Langizo nali kwa abwezi ndi maheta. Ndizo vuta kusinta zintusa na zisinte weka. So take your time and try to know yourself better. Ukaziwa chome wuli chili chonse chimateka. Always put God first and always say a prayer. Wosa taya chie mbege zo zabwino zikubwela. Uzingo limpi kila mafuto sa wakonjela. Chili chonse chili ndintawi osa wona kuchedwa. I know you can make it, so please never give up. Trust in yourself osa mazika yikila. I know you can make it, so please never give up. Trust in yourself osa mazika yikila.
Download your music on AntonTomoefe.com.